Dot com.
Moya soza wapela, basazokhala masingena, kushintsha isimo masifika, kusho unqinthule masilela, nokunzima to believe, wena zinike isikhathi ithile ubona mese senza umlingo. Ah, mina ngawe ngiyasifela.
Manalabo budi.